Sajoyo wani mkosi akavuyo kalyawo buli omwavu mukatomera munne baatukana kumpita omuzimu mukaseera kana akakanayo kyani kale mu kuwenja kwokunji ncyoboli kinigira tulese n'amasanyalaza gagenze wekatira okulaba ebintu ebituse ngenda okuboleka obwanga nga bali bwerere nga nensanyi zibedi I got it.